www.safi.com. Cheko midudu uo mshepu uo mchula ukiususa unakaga vipi. Uo mbodi ndani ya kijola ukiususa unakaga vipi. Basi upeleke kushoto, ludisha kulia, ule tena kati, peleka na nyuma tena. Upeleke kushoto, ludisha kulia, ule tena kati, peleka na nyuma tena. Basi tuoneshe, litingishe, usirifiche, nichezeshe. Basi tuoneshe, litingishe, usirifiche, nichezeshe. Hiyo misiwa kibusti mashalafu na kwaga vipi. Basi peleke kushoto, ludisha kulia, ile tena kati, ipeleke na mbele tena. Oya ipeleke kushoto, ludisha kulia, ile tena kati, ipeleke na mbele tena. Tunywe pombe hata kama unadaiwa kodi. Mama usiogope kujikubali hata kama una mabaka. We fulai tu usinune hata kama unalala chini. Bisikari usiogope kujiposti hata kama ujaweka fita. Pacheko mabiti, mabiti mabiti, mabiti anatoa iti. Noma yo, nakubali sana mitoto mwana mbaya. Mitoto achalambe Manchester, mitoto Ubungo Seminari, weche itambi babake na maila. Washa. Watoto wa vikingu chafu zangu, Morogoro honi wangu. Watoto wa Tandale ndo wanangu. Kacheko shika, 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 shika.
Future, 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 future.
Mwango makali kutoka kwa DachiMsafi.com.